I feel like the most wanted and the least wanted by society. If I ever fall, it's gonna be on both of my feet and never knees on the dirt. The Lord is my shepherd, whom shall I fear? He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness. For his name's sake. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Hail Marys.
Yes! Yes, 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 yes! Hail Marys!
There's some night and day to me right now.
You know?
It's not even in his character.
Get down with them boys, no good!
Stake kumjua nisiemjua hivyo nijue kwa tua. Wanaonijua hawajui kwamba nilivyo tofauti nachojua. Unamjua 6 o'clock out, unamjua saa 6 wa machizi aliyekuwa. Chizi alibatika kunifahamu kwenye menace party mbaya. Dogo jabatika kunijua. Jifunze kokea nami, jitunze utembee nami. Ukuze kisichokusu kusu mimi kwa mitani. I don't give a fuck. Nipo na Illmatics Army. Picha wanapiga na sionekani. Machizi gani wanafiki mitani. Wahali gani walafi. Wasia zangu saa 6 hafi mwakani. Napita hizi vita. Ushindi ndo wazo peke kichwani. Toka mwanzo fuma keke na bado nipo ramani. Wanachukia wakipata taarifa kwamba saa 6 wa sasa amepewa nyadhifa. Maarifa na nyingi mali. Taarifa ni kwamba wanachukia tu kwa ile gari nzuri. Hali inaonekana na sifa dharau kali. Bila shaka mti mkavu upigi mawe. Habari nyoka mwenye mbavu. Niko kavu kwa safari. Na changa salari nisalimike ni weze nuka nilipo sasa ni bado siku kucha bro silali. Aminia mashabiki bila idadi. Illmatics familia. Yo, na hii ni kazi na palilia midadi jembe. Na usagenge kwenye flavor silimia za tosha kwa hivi vipaji. Tafuta wafalme bila mataji. Tanikuta kisiwa kisio na maji.
What was going through your mind?
Yeah.
We have no idea what may have precipitated this.
Yeah.
We have no idea who the suspects are. We know nothing of their motive. We do know that authorities have shut down all of these roadways.
And Jeff, now they're reporting that they are telling people, all authorities and first responders, to evacuate.
Everyone said, this is no drill. Go, go, go. Emergency exits now. Go, go, go.
Get everyone out of the building right now.
So far, we don't have any way to know exactly how many people are in there, but we can tell you that we expect to hear more.
We're being told that a suspect walked in, or two suspects.
And he, in his own mind, is convinced that the only way to empower himself is to attack those he believes have wronged him.
I don't know what's a bila nani haswa waka bila kari. Acha tunawasha washa vipepeo tuone atari. Sasa msala kaza tunamsha kama ndoto zali nacha. Najua wanapokaa kana lali shala. Acha lete bifu mziki ugali kama necha. Mwana upuzi mdogo unyusu nikianguka watapenda sana. Mkwara wala niko ndani ya nyumba atanijenga sana. Na bang kama shaba na vyolenga mwana. Chocho na wabishi mama mwana kufa mtu adi mazishi. Lana mamba wabiboku adi madingi sana. Gwigi haswa kata kila upande ka kijiji mwana upiti rapa. Mwana envy ni kitimba haswa ni washenzi mchana mpaka giza. Master maisha yangu movie ningeigiza mwana. Kodi za kisomi kajudizim sana. Moja wao nina ball kama timu mwana. Checha kila wanya bossi tunawaka waka mpaka msala. Shoti kazi flow bimbaya kama kala noti noma. Niko na mtoto na mzigo kana rama bossi msala. Flossi mzama kosti watoto wajiri kanyapara bossi. Acha walete beef watujala bossi. Akiba ya maneno mkataba bossi. Na wasimamisha kama daladala bossi. Hakuna mkwara moshi washagwa ya bossi. Na bidhaka saba saba bossi. Na napa kosti gana gamba hosti. Na natema bars kama chaje mkosi. Amsha wakilala njosi. Bado niko moto nikipasha. Hapa bossi sishikiki hata ukikamata bossi. Hapa mkosi hutaweza beef kale bata tozi. Bila noti ninasimuliwa kama mkanda tozi. Watoto hawasimi tukiwaka tozi. Ha 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 ha. Nikicheka ujue mkwanja tozi. Washa posti wapi tukiwaka watasanda bossi. Nipo juu kama ungo bila mganga bossi. Illmatics wanatupata tozi.
We are looking to learn everything we can about his recent movements, his contacts, and his associates. And we ask anyone with information about him to contact us.
We send our thoughts and prayers.
We're still waiting for the okay that the scene has been set.